Wanga majuwa mvako, wafuna kufako, era la kusangani kukwata kujifaru.
New star!
AP3 judges.
Good life! Yeah, yeah. Star, star!
Kanyoni kange jori che, wawulira kuita ngoja. Kanyoni kange jori che,
new star!
Kanyoni kange jori che, wawulira kuita ngoja. Kanyoni kange jori che.
Masinali Washington Church.
Mbade njogera mungu ni mkwano kwa ngete. Jukiza mwebye bisera vya fesu. Mira chutari mkwano kwa ngete. Yeah. Tuchenge age ya mutu mira kumwe. Ya nyumi zango uwewe ya mchai. Katina uwasibie mungu. Yeah, yeah. Natuzana zazamu programu zange nalikuwa gala nyambaga nalinda nengukoa naunga nemivamu.
New star, new star.
Wanga majuwa vako, wafuna kufaku. Ela wengu sanga ni kukwata kujifaku. Mera za msango nango kwa wanyo msango. Nifunira yuku, kano kika vuku, kano kika suite. Bibi yao nemivaku. Yeah.
Kusange nga umanyijo sanga
Masinali Washington Chechimu.